ebe ni kebe leydi Mali gonbe ciagal la leydi ndi juubibe telaaji dereji le nokkuji debe joodi ana be do Mamadou Coulibaly waraje jakite e jafa batili be do fuf France to joodi goobo o wadi imadara yala jawtaade bindi nyande de o fini ana wara dubi kewdi hande dido ko o ko woytike taade fele golleji di
wonko be jeggiti wadde ele nyalaande den pinumi mi yehi faami tampi faale nyalo mo hande o dum hebana ka jogol dum ana handini kam do sabi mi wawa heedintinde passeport am mo jogimi o min fuu miɗo ñoƴƴondirno ɗon won dokkanoɓe rendez-vous kannoɓe warde ana heɓa balɗe ɗiɗi ɓe fuu ɓe gari ɓe tawtodirɗo ñalawma goto fuu ana jiiɓi ɗon so aɗa hasindini e ɗereji maɗa mawori hitani hikka kanɗa fuɗɗe immadaragono
fedde humninde ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe caggal hok conseil malien extérieur anditi jaati wiide ɗiɗo telaji keɓal talkina goodi Mamadou Lamine Bane yo goto e ardiɓe ɗeɗo fedde mim sitti ko sériyaji hanɗi humcande
yimɓelle jogiɓe kardantiɓe inɗe mum wala ele talkuru kolitowo noɓe pini jiɓɓe waytide no ɗum wordi fa tawe ele wi saria honon état civil o holitirini ana wawno waytidde ɗum wom projet sariawol ɓamanogol jafinono ɗum nde wakkati projet o heɓa ƴaɓɓade golle majjum tarihe lawol ɗum mettimen sanni
fedde wonde hay mode hakkeji malikoɓe gonɓe caggal CSDM ngo hakkille goto jogi horejo nde ɗo fedde yeeli yo limtagol hertagol ɓiɓelidi Mali gonɓe caggal waɗe yalla gotoɓe na ɓeyda hewde keɗɗana Mamadou Chérif Faydara kanko woni horejo conseil supérieur diaspora Mali
surtout nous avons miɗen limgal gongal waɗa ko nawiri bangal état civil yalla adadu malinkoɓe gonɓe coola kamɓe wotude ana heɓa ɓeydade le yuɓɓa inɗe gonɗo ɗon ɓe ñalawma hande o adadu malinkoɓe gotoɓe hakke millionji jetti kañe ko fawi malinkoɓe joɗiɓe sella gonɓe hakkude mabɓe ɓettita ko temeɗe
jeeɗiɗi
ministre miniɗo ɓiɓɓeleydi Mali gonɓe caggal ɓe dunno mimi haala ɗiɗo telaji ɗi yalla biltude ɗi kanko hoorejo ndeɗo gollirde hokki taƴƴoralo wiide immadaraji ne gondi funcinede hoore keɗɗanna Moussa Ag Atayer kanko woni ministre ɓiɓɓeleydi Mali gonɓe caggal
ko wembi honoraɓe amen malinkoɓe joɗiɓe sella yo hunde ko haɓɓi hoore sanne gouvernement leydi amen ndi mbiɗa andi won tiɗɗalaji yogaji ɓiliɗi e heɓugol talki yogaji hono état civil fayeto numéro nina yogaɓe ɗo wi carte nina mbiɗa yiɗi waltinde hakkillaji malinkoɓe joɗiɓe sella wiide gouvernement leydi amen ndi ana wondi wadde immadaraji ɗi wawi fuu yalla ɗum ana heɓene jogolan mi haltanamɓe ndu wiide suudu ministre kumaniɗo lamorɗe ɗi leydi amen ndi fayeto suudu ministre kumaniɗo sariyaji kae hakkeji ɓiɓɓe adama en koyɗe muɗum ana e golle o yalla iɗum heɓa lawol ɗe ñalaɗe garoɗe jababu ko hasindina banggal oɗo golle waram
heɓeeɗe
mbiste wiide le kartal manggal malinkoɓe gonɓe caggal gaɗagal yontere jaɓɓine nde yilaji kewɗi hollitama ane ɗiɗo yilaji newa muya juɗingol gollirɗe ɗe ɓeɗo ɓiɓɓeleydi Mali jeeli wadde ministre o kay hoki taƴoral wiide ko hawra dow muɗum ele ngal ɗo kartal ngal jeeɓatake